ndihubuzira herezo kuko mufite byuzuye amarira narize sinshaka no kuyibuka nikiremwa gishya. Basumure mu kiganza, oh yeah. Nafashe umwanya ndakwiga, sanga hari inzira ibihumbi, mura nimwe yaduhuza. Sinkubeshye, njye nari maze no kwiheba, ikizere kimaze guhera, nari nikunze.
Promise I will.